chamo mwene za Abala la mali magamba Mungu wakuruna Acha unika mbutima Ucha wala kate Weno toka mwene Nika nisoji umako Chuse ndoza Mundi Tutunulira batu Tumomanya Kanisa tuwari no forome Kundi tuwane Chuse ndoza Kundi Tutunulira batu Tumomanya Kanisa tuwari no forome Kundi tuwane
Na yeka ya manjini wetaka